ahaayeen dee wax kaas ka soo socdaa waxa leeyahay ninkii maxaa abdullaahi ah oo safarka jecleen oo doorada shacabka qaadan jiray wuxuu arkay daaradii baraafidka ahaa safarkiisu waa batay runtii safarkii waa sax safarkan macno badan uu leeyahay oo adiga shanta safar aan galay macnooyin badan ay leeyihiin macnaha ugu horeeya oo muhiimka idin sheega runtii sidii aada wax u samayseen caalamka waa soo jeedatay electionkii hadda aada samayseen runtii wuxuu noqday election historic ah oo caalamka weliba khaasatan caalamo carab ay yidhaahdaan soomaaliya aan ku dayanno maxaa yeelay si wuxuu dhacay aada u qurxoon oo peaceful ah saddex madaxweyne oo kala horeysana gacmaha isku qabsadeen kulli safarada galana safaro liicaysmooye ahaayeen oo diyaaradooda laysoo diray oo weliba hadda kuwa ii yaalaan oo aan dib u dhigaayo xaqiiqda markaa idin sheego wax kalena maaha waxa weeye taageeradiina iyo taageerada shacabka soomaaliyeed.